Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Il est vivant notre roi.
Mokonzami kabana bo kwa kofungwa mae Mpwa mimoni sana boyo balukie ya solo Alaki pepe melo na boyo balembe Kome mabanga mwele kibango moto na sena moe Uyela na esi ngonga kumoto sukambuka Kumbo na yoga ya nangai Oyanga zalakane mote mambo Les fautes à Yahweh Aïbana Mbolingo Yamitema Oyangaza la canaille Motema Malamoué Aïbana Adam Tara Mabota Mbaye Batila Yemitema Bazoa Les fautes à Yahweh Aïbana Mbolingo Yamitema Aïe Tui Ritoram Dire Nanana Nam Nanda Dam taram taram ta
Come on!
Twiru twiru
Hallelujah!
Je prends plaisir en joignant mes deux mains à bête la yo Ma boko est constaté bon zambé na yo Je prends plaisir en poussant un grand cri na bête la yo Salango yawe yango na yemelo na zembo yemi na zembo amen yemi na zembo na na yemelo na zembo na deside na yembango lilo na zembo haleluya haleluya na na yemelo na zembo na yembi na zembo na yembi na zembo Kane mote maboboso yawe Aibana gadam tera mabota Mbae batila yemite mabazwa Lifuta ya ya Aibana mbulingo yamite ma Oyangaza lakana ye Mote mamalamwe Aibana mbulingo yamabota Mbae batila yemite mabazwa Lifuta ya we Aibana mbolingo ya mite ma Aleluya ozana Aleluya ozane
Aleluya
ozane Yali boso mokeli na nyoso Yali bale mwana na zambe Yami sato mokonzi nanga No 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 Nandi minanga yesuwe
Aleluya
Na 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 na
Come on! Hey!
Nako yembelo mzembo yo tinalula e
Hey!
Obosa nisina lisolo ya kaloyo nazala kiolelela Ya Yesu, ya Yesu, ya nangaye Obosa nisina lisolo ya kaloyo nazala kiolelela Solo masumu nangaye, solo buzuba nangaye Nisolo bafute nangaye, nisolo masumu ee Yofongole linga zelao ya sikangaye nangota lola Namuna Moise Antuka soki yeye nego bina na ye
Salawe, 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 salawe
Oye, 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 ona Yesu, oye,
salawe, salawe
bayebi obina te
na yokakie
bana zambe bayebi obina te
mena na yebi
mabina solo euta na lola
si ya yabine la yeboe
boe boe boe
boe